bubble. Nit ku ne war na bëgg ki ko bëgg, nit ku ne war na dëgg ci ki mu bëgg, nit ku ne war na dem fi ñu ko bëggee, te soriñ ñi ko bëggul. Lepp maa li marandooy, man maa la woy ku jàpp jaan doo fale jiit yaa baax ci man. Salaam salaam, yéen ñu may jàmm ak salaam. Lepp Sek Njaay, Atuman Njaay, Abu Demba ak Bayma. Lepp salaam salaam, yéen ñu may jàmm ak salaam. Jëla bëgg nga bëgg ko, nga bëgg ko lool mu bëgg la. Fexel ba sa mbëggeel bi nañ ci moom. Ndaw si la bëgg nga bëgg ko, nga bëgg ko lool mu bëgg la. Fexel ba sa mbëggeel bi nañ ci moom. Ndeke mbëggeel ni la neexe, ndeke mbëggeel ni la neexe. Kon ndeke mbëggeel ni la neexe, dëgg dëgg ndeke mbëggeel ni la neexe. Lepp maa li maram dooy, man maa la woy ku jàpp jaan doo fale jiit yaa baax ci man. Salaam salaam, yéen ñu may jàmm ak salaam. Lepp Sek Njaay, Atuman Njaay, Abu Demba ak Bayman. Lepp Pap Mayel salaam salaam, Mère Mel Diop jàmm ak salaam. Lepp kuy lebu xamal li nga yor, nga tegal ma café ma tegal la zam on whatsapp ñu ci ni ñepp di leer yego affaire yi dox maguette la santé doxal dox bëgg naa la ay rasay ci bëggantum la. Jëla bëgg nga bëgg ko, bëgg ko lool mu bëgg la. Fexel ba sa mbëggeel bi nañ ci moom. Ndaw si la bëgg nga bëgg ko, nga bëgg ko lool mu bëgg la. Fexel ba sa mbëggeel bi nañ ci moom. Nit ku ne war naa bëgg ki ko bëgg, nit ku ne war naa dëgg ci ki mu bëgg, nit ku ne war naa dem fi ñu ko bëggee, te sori ñi ko bëggul. Nit ku ne war naa bëgg ki ko bëgg, dëggu ci ki mu bëgg, nit ku ne war naa dem fi ñu ko bëggee, te sori ñi ko bëggul.
Nasali yoo nini yoo kanga li nga motema dañal na nga isumu ni ñamo eza nga bolimbisi na mokili ya sepa none nga elero rotimen soko limbisi nga ite monge
Mère Alice
yandokoma mamo na bolimo yango na nzobanga kanga no mabe opimela nga parce que nan jali bon midi de Christelle solo la qui vient de na bambasta e ça n'a pourquoi ça m'a bêté pour la moto pas conscient qu'à ça la carène il est à pamba parce que ça concentré bon mon aïe à petit meke pour acheter nos autres pour qu'on nous dé oh oh Daniel nous a wati bon il mon anga choisis ma tata aïe
le vénérable grand maître à l'Orient
Nasala choix à mon corps, à bien qu'elle pourra pour mon choix, à cause à la trésor, caché là à mon thème et mon chou.
Et de débé, et de gangue, so gaya.
So qui n'a craqué Daniel Sassou, bon pisan à côté, combien la cangaille, à tia cangalaise, piso mi balitolinga, cabalinga, biso, et son bon départ, si la fidélité attire la stabilité.
Desiampata
Alakisama Bolingo ya kudiso
nitakosea. Kukwacha sijaribu wapi niende nami kwako nishajifia. Ila sifanye kama fimbo ufanane na tin. Ukashindwa kujali maumivu yangu. Si ulisema unataka gari na nimekubali kwenye kamini. Tule mbegu na ugali kesho tutapata kipenzi nivumilie. Lakini tema itakuwa ni hatari tanipa na jali kitanzi kinini. Si tumetoka mbali mazoea.
Mazakale, oh, 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 sangulo mapepe kale. Zilipendwa,
hey, kizamani, kutoa kadi na maua.
Zilipendwa,
wanataka mani, ukilipa unakwarua.
Zilipendwa,
fundi kitandani, soma guvu kujikamua.
Zilipendwa,
unafika ndani, ujatoa masa unachanua.
Zilipendwa,
wanawake wa leo, wanataka mikakati. Ukiwa mzogaji, akia Mungu wapati.
Zilipendwa,
mapenzi ya video, hata kutoa kamasi. Eti nikinywa maji, na kuona kwenye glasi.
Zilipendwa,
kupiga chabo geto.
Zilipendwa,
kono na deto.
Zilipendwa,
mche na kapeto.
Zilipendwa,
manje ina mobeto.
Zilipendwa, izo ni za mazakale. Sangulo mapepe kale. Zilipendwa,
wanga chipolo polo.
Zilipendwa,
amani ya kandoro.
Zilipendwa,
simba wa morogoro.
Zilipendwa,
tani spati skari kuru kabisa.
Zilipendwa,
hivi yuko wapi MB dogo Latifa.
Zilipendwa,
babu tale wapi papa misifa.
Zilipendwa,
squeezy party ya tuenda giki bisa.
Zilipendwa,
mpira na pele.
Zilipendwa,
tanu na nyerere.
Zilipendwa,
ashangedere.
Zilipendwa,
alusi mabere.
Zilipendwa,
eti uze nyumba weke shimaba. Eti lazimishe ale kukata. Sabuni kicherema.
Zilipendwa,
mabanda ya sinema.
Zilipendwa,
ikumba na mlema.
Zilipendwa,
Diamondi na wema.
Zilipendwa, izo ni za mazakale.
Za manangu
sambulo mapepe kale.
Kale yunga kina sogidogi.
Zilipendwa,
chaneli analogi.
Zilipendwa,
uviza saibogi.
Zilipendwa,
bandame anodi.
Zilipendwa,
unani bipungu pigie umeweka vocha. Ule wewe lipe mie umeniona rofa. Tena una madada wenye majina, acheni visa. Unaita ukale dina, unakwenda tisa. Nywele za kichina,
zilipendwa.
Ochi za kwa zima,
zilipendwa.
Sena na beti,
zilipendwa.
Bashite kwa jima,
zilipendwa. Izo ni za mazakale.
Za mazakale.
Sangulo mapepe kale.
Bachani
zilipendwa,
TV kwa jirani
zilipendwa,
akira ifani
zilipendwa,
asari haifani
zilipendwa.
Ya nini kunichunguza naishi wapi?
Zilipendwa,
nala chapati kwa maini ya umakati.
Zilipendwa,
kuto kunikalia chini unakamati. Oh ya rabi masikini kunizihaki. Samba mapangala
zilipendwa,
kifanki kajala
zilipendwa,
unyango na nyangala
zilipendwa,
lukufu mkandala
zilipendwa.
Cheni nini vida mwadomo, tutupia nini.
ile tunguli kisa pesa za mgomo msimu wa makufuli
bongo mani yondo
zilipendwa
sikinde usondo
zilipendwa
magari ya udongo
zilipendwa
abu waloi yondo zilipendwa
hizo ni zama za kazi nivumaga sana sangulo mapepe kale
TV za kichoma
zilipendwa
wakina mandojo
zilipendwa
wakina iogo
zilipendwa
wakina tupogo
zilipendwa
Unataka kupagawa Tulale makundi makundi Kuogopa popo bawa Suena Nitampata wapi
Zilipendwa
Suena Wazile nyakati
Zilipendwa
Kujifanya mapanga zuna Eti wamepinda Wengine wabeba vyuma Na kuna malinda Didi amini dada
Zilipendwa
Niuno ya echi baba
Zilipendwa
Domo cha ijabu
Zilipendwa
Nichezo ya kibaba baba
Zilipendwa
Wale wapiga madili sasa limbaya
Zilipendwa
Hizi zama zama kufuli siza jakaya
Zilipendwa
Ugombi wa Mr. Nice na Dudubaya
Zilipendwa
Fika tuni vya madenge baba ubaya
Zilipendwa
Wago mchongu Mr. Bini Wapi bambo Wale wasamiaji wa melini Wase wa hambo Ifiyo kwa Benjamini Wa mamojambo Wabete na muaporini Mjela jela
Zilipendwa
Kidali kongolela
Zilipendwa
Marfi na zembwela
Zilipendwa
Jumane chana fela
Zilipendwa
Izo ni zama za kali
Zama za zamani
Sangulo mepepe kale
Kamandada zinunda
Zilipendwa
Kalumanzira ndumba
Zilipendwa
Sibuza dole gumba
Zilipendwa
Johari na kanumba
Zilipendwa
da 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 Blue Diamond.
Fire, 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 fire my love. There's no other one above. Dance, make a dance. Give me love, make a love. There's no other one above.
Shukura kilokosio. Shuku sheka, ayashu meka. Caroline, save your drama. I don't need it for a soap opera. Hola, hola, Mr. Lopa. I'm not here to cause wahala. Hello, diva, save your drama. You don't need me in your soap opera. Yeah, you for there for me. You for there. When the boy they hunger, I gon' die for you. Oh, yeah. But you say if you don't get money, hide your face, hide my face. Make another man picking on my way. I love you, no mean say. If you say, make a put one out for fire. Fire, fire, burn. I go put one for fire. Oh. You know mean say. If you say, make a put one leg for fire. Fire, fire, burn. I go put leg for fire. Oh.
Dance, make a dance. Give me love, make a love. There's no other one above. Dance, make a dance. Make a love. There's no one, no one above.
Damn, fresh.
Yeah, you for there for me. You for there. When the boy they hunger, I go die for you. Oh, yeah. But you say if you don't get money, hide your face, hide my face. Make another man picking on my race. I love you, know me. Say if you say make a put one out for five.
special. Ga tegel me café, ma tegel le zem. On WhatsApp, nu jini, ni tjep. Meneer je bo aferi, toch, ma get la sante. Toch, on toch. Begin alle, I don't say, to begin to me.
Chagrin sans rue, mais ton âme. es peut-être la plus belle de toutes les femmes. Mais t'as réussi là où les autres ont échoué. C'est ce qui fait de toi l'élu de mon cœur.
C'est Marc Cabadagne.
Isonisa mazakale. Oh, sangulo ma pepe kale.
Zamani kutoa kadi na maua
zilipendwa
wanataka mani ukilipa unakwarua
zilipendwa
fundi kitandani soma nguvu kujikamua
zilipendwa
unafika ndani kuja toma saa unachanua
zilipendwa
wanawake wa leo wanataka mikakati ukiwa mzogaji akia Mungu wapati
zilipendwa
mapenzi ya video hata kutoa kamasi eti nikinywa maji na kuona kwenye glasi
zilipendwa
Piga chambo geto
Zilipendwa
Kono na deto
Zilipendwa
Che na kapeto
Zilipendwa
Manje ina mobeto
Zilipendwa Izo ni sama za kale Sangulo mapepe kale
Bolingondo molo
Zilipendwa
Wanga chipolo polo
Zilipendwa
Amagi ya kandoro
Zilipendwa
Simba wa morokoro
Zilipendwa
Tani spati skari kuru kabisa
Zilipendwa
Iviyu kwapi embi dogo latifa
Zilipendwa
Babu tale wapi papa misifa
Zilipendwa
Squeezy party ya tuenda giki bisa
Zilipendwa
Mpira na pele
Zilipendwa
Tanuna nyerere
Zilipendwa
Achangedere
Zilipendwa
Alusi mabere
Zilipendwa
Eti uze nyumba wekeshi maba Eti lazimishe ale kukata Sabuni kicherema
Zilipendwa
Mabanda ya cinema
Zilipendwa
Ipumba na mlema
Zilipendwa
Diamond na wema
Zilipendwa Izo ni sama za kale
Sama za
Sangulo mapepe kale
Kale yo
Nagina sogi dogi
Zilipendwa
Chanali analogi
Zilipendwa
Ufisa saibogi
Zilipendwa
Banda meanodi
Zilipendwa
Unani bipungu pigie umeweka vocha Ule wewe lipe mie umeniona rofa Tena Na madada wenye majina Acheni visa Unaita ukale dina Unakwenda Mweleza kichini
Zilipendwa
Mochiza kwa zima
Zilipendwa
Sena na beti
Zilipendwa
Bashite kwa jima
Zilipendwa Izo ni sama za kame
Sama za zamani
Sangulo mapepe kame
Na mitaba chani
Zilipendwa
TV kwa jirani
Zilipendwa
Akira ifani
Zilipendwa
Asari haifani
Zilipendwa
Hia nini kunichunguza na ishi wapi
Zilipendwa
Na la chapate kwa maini ya umakapi
Zilipendwa
Kunikalia chini unakamati Oh ya rabi masikini kunize haki Samba mapangala
Zilipendwa
Kifanki kajala
Zilipendwa
Onyango na nyangala
Zilipendwa
Lufufu mkandala
Zilipendwa
Feni ni vidomo domo Tutupia netunguli Kisa pesa za mgomo Musimu wa magufuli
Bongo
mani yondo
Zilipendwa
Sikinde msondo
Zilipendwa
Magari ya udongo
Zilipendwa
Abu waloi yondo Zilipendwa
Izo ni sama za kazi
ni vumaga sana
Sangulo mapepe kale
TV za kichovu
Zilipendwa
Wakina mani dojo
Zilipendwa
Kina iogo
Zilipendwa
Kina tupogo
Zilipendwa
Yeti msiba ukiona bundi Unataka kupagawa Tulale makundi makundi Kuongo papo popawa Suena Nitampata wapi
Zilipendwa
Suena Wazile nyakati
Zilipendwa
Kujifanya mapangazuna Vyuma na kuna malinda Didi amini dada
Zilipendwa
Niuno ya echi baba
Zilipendwa
Domo chaijabu
Zilipendwa
Nichezo ya kibaba baba
Zilipendwa
Wale wapiga madili sasa limbaya
Zilipendwa
Hizi sama sama kufuli siza jakaya
Zilipendwa
Ugombi wa Mr. Nice na dudubaya
Zilipendwa
Fika tunivya madenge baba ubaya
Zilipendwa
Wago mchongo Mr. Bingi Wapi bambo Wale wasamiaji wa melini Wase wa hambo Ifiyo kwa Benjamini Wama mojambo Wabete na muaporini Fitanda rako Nanda mjela jela
Zilipendwa
Kidali kongolela
Zilipendwa
Maxi na zembwela
Zilipendwa
Jumane chana fela
Zilipendwa Izo ni sama za kale
Sama za zamani
Sangulo mapepe kale
Zilipendwa
Zilipendwa
Kalumanzira ndumba
Zilipendwa
Sibuza dole gumba
Zilipendwa
Johari na kanumba
Zilipendwa
Wasafi
Bagante ba muje fok ni lewto Si dia kusa moro mrek yoko ado Teksi dia pante wolo te men nongo Sarinya Mane wendel ma begal ma sama karinya
fire, fire up.
A $1 million. Say make a wire, wire. Tell me to wanna cover my girl. He say all our friends, friends. Leave me la vida loca. Before me, me my love. Yeah, you for there for me. You for there.
Shuku Sheka, Ayashu Meka, yeah. Caroline, save your drama. I don't need it for a soap opera. Hola, hola, Mr. Lopa. I'm not here to cause wahala. Hello, Diva, save your drama. You don't need me in your soap opera. Yeah, you for there for me. You for there.
No, no, no.